Yeah. Give a bright day time and peace. Listen that. Umenidaka, ukanishika. Baby girl, wala kwako sitatoka. Kwa penzi lako, unalonipa. Wala mistegemei kutuacha. Baby girl, umenikamata. Masaidi chiki wote nimewacha. Penzi lako tamu, wala sishihamu. Popote unanipa, wala auchaguzehemu. Mtoto mzuri ule jawa na nizamu. Niko tayari ni kupeleke kwa mamu.
And you my baby, I love you. And you my baby, I love you. And you my baby, I love you. And you my baby, I
cheche, acha tu nikupende. Gorongoro tarangire mama twende. Kwa miguu tutembe. Ama kwa fast jet tubembe. Sina wasiwasi nikiona wewe. Na kulinda na au mwewe. Tunapenda na ilo unajua. Tukikomba na punguza kulia.
Baby gali umenikamata. Hey. Masaili chiki wote nimewacha.
And you my baby, I love you. 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 And you my baby, I love you.